Yeah. DGA Interconnection Gospel Music, Music, Music. MTV. Joy Town. Niliamka asubuhi kwa rengine hata sita wai kuraukia wera yangu hile hile nikiamini leo nitawai. Staki kustagnate pale pale, hata kama mama watoto nilijata kiumia vile vile, eti kwa sababu siku wataata mia huko watoto wakizizi kulia, hakuna tena wakuwahurumia. Nakumbuka to my last step kabla nipiki my tent, milio ni kama sija wai, risasi zaidi ya 23 kawamimina wasiokuwa na hatia, watu hata waliokuwa watamana, waliotekeleza hayo hawatawahi kuwa na hamani, hawana hutu kwa watu walionusurika. Poleni, tu pamoja maombini, kuokoka ndiyo next big solution, redemption, no more tribulation. Ajuaye kesho, kesho kutwa, si wewe, si mimi, hila Zia, Mike, nipe Mike, 1-2, 1-2. Haya maisha tunayoishi ni kama miezi ya mwaka, kuna miezi unyesha na ardhi uporomoka. Juni ni baridi na watu tetemeka, Agosti ni jua kali na jasho watu watiririka, Septembre, Oktambre ni kiangazi na watu wangaika. Haya haya maisha pia ni kama safari, uliza Patricia, barabara haikosi kona kona, pancha, trafiki na hata jam unapokaribia. Napotizama alivyoteswa na hofia, mwana wa Mungu Jerusalem alipoingia, kofia kichwani na damu kamwangikia, mkuu kitumboni na maji kamuishia, tuposa wewe na mimi tupate kibali cha kusafiria. Doma na sifi moyo, imani najitia, na natumia kipaja lichonibarikia na Roho Mtakatifu kuwatafsiria. Haya ni maisha ya kujisatiti na kuangazia. Zia, usiwe tena wakulialia, ukivumilia utajivunia na kutabiria. Panania panajia, aliye juu anakujua, ipo siku yaja utashangilia akikufungulia. Bisha tulia, bisha tulia, bisha tulia. When one thing ends, another thing begins. Sometimes ending hurts, but a new beginning is worth the pain. No pain, no gain. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Look at Jesus on the cross. I'm spreading His Word across. Then today is the beginning of an awesome life ahead. In Him, brighter is the future. So don't let the shadow of your past darken the doorstep of your future, future, future.